batheng konkoze emnyango kepha kavuli lona sengibatheng konkoze emnyango kepha kavuli lona sengibatheng konkoze emnyango kepha kavuli lona sengibatheng konkoze emnyango kepha kavuli lona Hayaga vuli lona Sengibathe ngithi ngiyangena bangifika lemnyango bathipha imali Eh la kusekhuluma ufuna ukungena bafumba thisa imali Bathi izandla zageza nankodwa lana kunyotshwa ngemali ngempela Bathi izandla zageza nankodwa lana kunyotshwa ngemali ngempela Italenda lisasebenzi kusebenza imali qonqoshwa ngayo Qonqonqonqo
Help you the way you want. Let's just sort it and do it the way we want. Okay. Not the small money. We don't take the small money.
I've only exchanged very little, sir.
Yeah, we take 1,000. See, we have 2,000. Okay.
I do not have 1,000 even.
No, 1,000 to 1,000. 2,000.
Yeah, just give me
this. This how much?
I don't know. I just give you whatever I had there.
Very little.
Sengibathe nkonkoze emnyango kepha kavuli lona 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 Hayaga vuli lona